propaganda. Kila kona nae kibubumbi mbona gongana na niteseke badai kalivyo kana wadhifaka be kabebe kana valishaga vya be that I was in meka jako pimba na me. I just wanna love you my lady. Slow slow hey girl you got me. You got me. Umethubutu, mwanamke shoka na sio butu butu. Wanakutaka paka ndugu, haujani choka we sio wa buku buku.
My baby composer.
Lela ni kombo zidisha chumvi kwa nyodo usisahau majamjam wakunje ndita kidogo nipe kimoja ni chojo uambaru kidogo nipe yote ni kam kam kitumia kufaganzi tuwa bloku vichwa panzi tuwanike wazi wazi umethubutu. Mwanamke shoka na siyo butu butu. Wanakutaka mpaka ndugu. Haujani choka we siyo wa buku buku.
My baby composer.
Nitukwe na malenge lenge.
Tikisa, tikisa.
Haya,
tikisa, tikisa.